zadeki. Haya. Unanichanganya songe.
Songe, msionge.
Simu imekata network. Napiga kwaya bombe.
Bombe, bombe.
Kukusaliti ndoto mbaya. Napata joto joto yani fire. Na mi nazama nato kisimani ndubwi kata natoa naona imenitaiti sana sisemi naona raha kwenye kona umenibana sishushi midadi naona raha
baby don't go so far.
Sikeli, oi, tabani. Nimezama kweli kweli. Yeye ni kiuno mimkanda. Stoki kita. Ati kuna nazi nae na kikanga. Yani bara, wanishangaza. Fanya kama unaleta. Naifata.
Naifata.
Naona, imenitaiti sana sisemi naonara. Kwenye kona, umenibana sishushi miradi naonara.
Baby don't go so far. Ah yeah, so far. Usende mbali so far.
Yeah.